jotamani halaji malifu.
Ketine kabaruji bienal.
Kebe kabaruji bienal yurandi emoti gila e finata waji mudum fa e bornaaki mudum.
Ketine kabaruji bienal do studio tamani halaji malifu.
Sakirabe hedibe jamwale modon eden gone bete alkamisare sappo e tati lewru juliyo hitande 2023 yamde jena yotteke mankama e perembe midan tawa motti suudu baba hoggoden di kabaruji Ousmane Niale Boulou woni non do gagni kante to bogge jande to binal artistique e cultural ngal fin kawrital fina tawa handen min kala nan on hala luma ngal binal o imadar maison de l'artisanat et chambre de commerce latige sababu fa chapande gollirobe juude ngad hollude ko moyini himbe lojaabe kanyi en du ngari hawrde e ngal binal min kala nanno hala Oumar Konaté mo wala jile gondo e cioggal ngal segu jamma talataare nde luy jappagol gendi bismindi ngal binal do ni muti kanyi e bamako jama fa heewi warno hawrde e di janjereji en garanke den do himbe yo gappo cultivide yo di woni sembe kabaruji di beta ko o bismillah modon heda studio tamani illa nokku village artisanal mopti darna joni woni arande fa lumo binal wade ley mudon nako buri dande chapande e buri dande noga mojina ley onoku gollirobe juude be collectivide ana belti e wadugol ngoluma e wima be dun beydan kebal mabbe fa bidire den famu kedden Oumar Waygalo e Ali Cissé
dun ye yambereji ko gulbe matude ko wonte wadde nokku mobno dite foire de la biennale ciottobe don charde kanya fa yotto yo disaje fina tawa e disaje cañade kanya ko nande mudum gonle o don nokku
nebe kono
yeya dom nyaaji kay guli yimbe ana wara sodde dum seeda seeda dum ko jeetom jonko nyaaji mudiraade juude rewbe ko parirto ana hem ko parirto suudu ana hem
dans la maison
kanko no dirte alpha maydon o gote ngardo sodde o holiti wiide kudde kewde gonle o don nokku ngardude sanne
javi pa ma
dido kuleji kewdi kayini ina famu dum momni sanne wayti goldi do kulle kay ko nande mudum ana yeruwina ko hebetele leedi amen kallo hala yeruwere ne fu halam hala nawtorade kuleji kebetede
ni som meme et ses produits
lami do godo lumo hali ko nafa mudum dahanyas
dum yo mu in goldum tam hertana ila ngini ni jina abada fay hunde landina ka do tofum ni jidi fewde bienal o landinde de yambere yella yimbe no gombe mutti kan e sevare kan en du ana anda wiide won geeni mo artisan en woni mudum le nokku ma
en village artisanal
kambe wonbe le ngodo lumo be bi e be jeli yimbe le be ngara do e bienangal timmata
talataare nde nokku yewtirde no dirte do sala sori bamba mutti jama ana wonno le mudum fa do tutte hebatake ko sabbe bini don yo sabe cioggal bamba ko kanye e mutti suudu baba bismin do ngal kawrital gonno yewtinde himbe honono cioggal kiddide ni kambe du ko be kollitanno ana fawi do jam e gonda leede jere fa bidire ne famu kedan Ali Cissé e Mamadou Sama Seku
fijoji jamma o kejaabe laamu mutti fuddira ele nokku mo minodirta sori bamba kewdo pep jama le wi ardi do be o woni kanko Moussa Guindo fijoji mabbe di wadama le demde kewde le wi mako faham faana mudum yo fa holita wiide le leede amendi fina tawaji an heewle mudum
salu mesa de tout le mali
le nelal leede mali ni fuf koral gondal gotuma ku akulu leede fuf fay woto hitnaga se wona sinji la go duni faanda kawtal dinal woni ko holliti troppo mutti o sinuyiɗi fof no hawrita e le oɗo troppo kambaɗo haƴaɓe sinuyiɗi fof no wonno hen fo hande yallah fum calle hoore binal ngal
caggal keƴaɓe laamu mutti ɗo ne suudu baaba keƴaɓe bamako kañum em jokkintini fijo ngo fa yettade 2 heures beete jimiɗi ɓe noddirta solo fa yetto baley woni jewtinɗo yimɓel tawanoɓe le nokku o sanne ɓe hakkunde batakiji mabɓe ɗi ana haala jam kañum huntodirgol malinkoɓe goto goto mum en fuu dawda Koulibaly woni ardiɗo keƴaɓe bamako ɓe
ɗoɓɓon fof dewral kawral e pamodira hakkunde ɗiɓɓe leewi mali foof emimiɗum haala gorowro yaku gonɓe le tilduji ɗi en jeeli yawtude hitande 2017
micintinde tan wiide bamako woni keɓuɗo da darna dido ba e le bienal ngadol hitane 2017
ko noddirte solo dessin ana dadder goje binal gal honno keddi dini solo du ana fawi do hala ngota e wi ekintinobe cogede fo solo dessin wawde dun yo hokkede non be beedi wida yodon dadder gol du ndoko wol hakil lobbo mamadou samase ko alisise
wana gol fufu wala tade jimowo no dido jimidi ngurrini idi donta sanne e kawrte binal odo horejo troupe sans ba ali jittey memi hala sifaji subagol ngado jimi solo
tawede ada wili dani woni arande e sababuji ko yakkata men subare neddo ngaro wadde jimi di e solo
ko dun sabi dande rewbe chubete bangal jimi solo keddana faande ba ali jittey
generalement hen ka fu rewbe be dane mu en wili sanne woni be mi chuboto ha wada solo biden kasindini e neddo mu hala mu dun teddi neddo beldo dengal tunne ko hewe mu dun fu to rewbe hebete
patmata jabati debbo jimowo solo e le troupe kulukur facintini koro jimi di o wadidi
actuellement nyaloma hande o leedi amen di ana wundi fewle titalaji kew rafi koral ana nukule kew dun tawa matu singaji di fayeto dina nadu jimobe kanyi ngado bi politique jimungol waram waldude sanne leedi amen di hewtule jam
fadde rizo nga jogaji jukito hen wiwabe kay ngadi nangi hakkilo sanne jamare bangal jimi solo di halaji chawidi majidun pamama e wi jama o
sakirabe di kabaruji fo andore mba hewde de bembe andede do helame Facebook kanya konta Twitter motin ko be jaltina fa heewi jama talataare de jinginde e cogal region mo benna bamako e motti gonno yeso jama o hollitino be wide belte ke sanne adam amadou haydara warti do ko do go hiro bangé sajo e foinde anni ko hebine do faccitan umar way gallo
Soudou Baba kañu jabbiti ndedo yambere wakande be ngabuno e nokonde yimbele be kewi pep be jimi jimi mabbe di le fulfulde le bobon kore le chaddan kore kañe le bomoran kore holitindi wiide dido halaji fu ana kale le region o wakande be gonno donde salo he pep yimbe tagal ko be ngadi er goto minita chapantati de ngalure bomoko dedu ngabbi tawedi wiide nokkon wuli taw fu yimbe an kewno don pe baggi mabbe dibe neddirte jembe di kanye balafon e balani kanye gonno tapede Les sapo ko lewru juillet 2023 rezo ngay sapo idi jabbi le benangal ko wonde wadde motti do jamare ndan welti sanne
le nuku yewtereji di ngata do woni fa haddena sala sori bamba ana jokkini hewde jamaji fu non dum worno jamma talataare de le jabbogol cogal region mopti e bamako e wi warbe yewde di yewtereji jurbe le e region ngaji kewdi ko cogede kollitata kalata dun yo halaji lobbi ngadoji kawral e gonda le jam e dejere kede ko be mi umar way galodo faccitango blandin kasoge
la bienal d'abord
bienal hoye hune maude kawrin tinno himbel hewbe nokku goto le minen jahabe mufti min beltanankel landigol manjundo amendo dun yo hakkawere mawdo e juude amen bienal homa fu wadanna dun sabi so mi dendo
imbe lojabe du ana gon en godi e le cioggede ana hen mabbe Umar Konate mo Allah teduri dina jile mo dun mo won e yimobe orchestre moderne troupe segu e wi o artiste titalaji o jogi dum fo hatta no sabe lojugol mako hatta mo holtinde e bawde mako kanye e hawrde e bienal gal kede ko wi fatia tra do faccitango alisise
mi son dialen o bienal ko beltani ke sanne bienal o son gonga o dum beli kam mide yettadu sanne tinnare kana ko be leedi amendi latide sababu landinde ballo kawrtal fina tawali leedi amendi hande mide yidi dum jukkitodu sabi dum yo kawrtal bawdo hawrintinde malin kobe fu e dum wawi tekkinde endam hakkune jimobe leedi amendi e dum wawi dum waddude kawral hakkune malin kobe fu dun ni woni ko mi tawtata yalla malin kobe fu ana heba wedo dirde juude lato dane wotere hono no politira ele tarikin bienal o yo yambere ele miloji ambawodo wartirde leedi amendi no wurtino
Biennal puɗɗungal jeegon lewru juillet ndu leggal lore la Venise malienne ɗum motti suudu Baba ana jokkine lawol muɗum jemma ko fuɗɗude yamde e jettinde ƴaɓɓerke silimaji capanɗe tati nara e kayi tawete Leysal Sori Bamba farde ɗum wattu kikiɗeji e joyila e kulikoro ngaran wadde concert ngaji nokku noddirte ɗo centre alliance franco malienne Oumar Waygallo.
Région Kesso nara e ngaran fuɗɗude piiɗe maɓɓe ɗe le nokkunodirte Sall Sori Bamba wakkati so noga yamde ƴaɓɓiri masilimaji capantati eɓe jeeli dow hollitinde yallah yimɓeɓe ana ɓooyana miccitoɓe le biyanal kayi dow hollitiɗe wala fuu ko waddi ɗum so wona faɓama kuppo hitande hikkande le majjun ɓe ngaran ɓe kolla toon kayi e fiji kewɗi kono ayri banggal concert ngaji joyila kañe kulikoro gaɗan ɗum nokkunodirte alliance franco malienne wakkati sappo e joyi yamde orchestre men ka kañe sigaso gaɗi concert muɗum hen nokkunodirte alliance franco malienne yalle sappo ɗiɗi lewru juin du ɗo mofti ɗo
sakiraɓe holdinde wiɗɗo kadi ɗen e kabaruji ɗi beeta ko o ka andon ɗumi dokkaton ɗon kabaru studio tamani hokkata ɗon fof ɗo mbawi heɓude dow application studio tamani mo mbawɗon heɓude dow play store ɗo kadi ɗen ka kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere nde waran jukkininde wassalamu. Bawaɗen dow ko sendi en fa darnen leydi meɗen ndi ɗo wonno Sisili mo haala muɗum waɗa ñande talatare ƴaɓɓinede le nokku conseil régional Sévare gouverneur Bagnagara kañe e dunke ande banggal finatawa kaali haala muɗum kikiɗe mum fanda muɗum yo dartude ɗatti kanɗen jokkude fa Mali warta no woruno arande fa ɓeydoreɗen famu keɗɗen na jantore Kalifa Goyta. Kuncindo hore de jonde docteur Nuhanso sedugol fina tawaji Mali yo jawdi ndi kanden nawtarade fa jottine Mali no hebirte sembe en no bibe mudon fundukindirta juude o dunki ande holiti wide fa o tidal hebene jogala ko yaawi ko seki sabe tidal o hani nyowede yalla basi gondo le leydi mendi o ana hebene jogala e wi makko o golle ana moji himbe de fukani jabbinde dun
leydi Mali ndi kortal fina tawa cedele sinuji ma fitna hakni sinuji fuf wala le Mali kado tidal gonɗo caggal ɓe tan yottini ɗum no leydi men ndi damru anda wiide oɗo alhaali o jaati woni ngari kabaru o jaata fi caggal kulle tati ane majji muñalɗe sawrade aɗa hani wakkati joni o caɓɓen wondude e woɓɓe leymal ɗo joni towru e kañe aslama fofna hubanduko goto tawi fa goto hippaki dow bandu ɗum ɗo yo sawrare ɗo soni a jaɓɓi wondude yimɓe ana hani ɗum jaɓana oɗo alhaali o hatten bañe woɓɓe no leydi Mali ndi wonno ga en ɗum ɗum woni gondal finatawaji kewɗi ley Mali
ɗum woni hakkille du hawreɓe batu o yogaɓe le mabɓe ana hen madame Tarware Hawa Sisogo mo e hakkillo muɗum ko hewti Mali ɗum ana hani latade sababu ha ɓiɓɓe Mali fuu paama tinno daranade fa jaltene o tiɗalla yalla waroɓe caggal meɗen ana keeɓa battane lobbe fa o fanda tewteteɗo laato rewɓe dande muɓen ana mawni sanne ley ko tewtete ɗum
bagatelaji ɗi leydi Mali ɗi maati ɓuuri fuf wonande rewɓe andon darande debbo mawni sanne ley hewtogol deƴere yo guila ley galle saabi kanko laato sababu sukaɓe biire no haniri sukaɓe notorto ɗum no kulintereji kewɗi nafoji ɓe sanne wona fi hande fuɗɗi so banggal jande so banggal
politique dokkodiral juuɗe watta fa himɓe pamara fa ɗum laato mallinkoɓe fukani haldude ɗum holliti wiide docteur Fode Moussa Sidibe jangguinowo tewtawo le université Bamako o dunki ande darte ɓiɓɓe Mali fuu pati jeggui tan ko tawdere e mammiraɓe men
wakkati joni kulintereji yogaji na jogora hono seeral hakkude meɗe min kam mi jogoro ɗum hono nandore hakkude meɗen ɓinguel leydi Mali ni kabaru makko ƴewtama yoppan kala ko woni taguji tubakuɓe ɗe hinnade ko o tawi ko ɗum latto sababu eɗi tinan leydi men ndi eɗen kini kulintereji kewɗi gadata emen tan caɗele saabi so en mimi haala kulle meɗen hakkika en anda wiide hakkude gorko e debbo walla ɓurɗo bandu tan pabodiral ɗum ɗo woni finatawa meɗen goto foof no haaja bandu ndenno kala cikkiniɓe ɗiɗo kulintereji ɗi yo ɓeydoro faamu banggal nayaɓe amen ɓe ɓe jangga fa hande
edde goɗɗo kasen e joyimɓe haala Sidi Mohamed El Bachir hollitiwide tiɗalaji goduɗi pawiɗi dow kabaru rafindenagu e laamu bonɗo ɗum fuu e tawede Mali heddoto leydi nde himɓe mum kaani yettede fay e tawede eɗen ceedi finatawaji
nafa moɗo woni e faamu holtowo kala ɗum laati tiɗalaji ɗi gonɗen e muɗum sayiɓe e joni anniyaji lubbuɓe tawata hakkude meɗen lawtoɓe sababu gartane hakkillo tawa ngal meɗen yala
meɗen kuccana hoore no haniri nisuji meɗen kewɗi fa yettade dendiragal e ko nande muɗum nden hulten goto fof wiide ana hani jiriwen jaɓɓen ko gonɗen kala ko laati sifa fitna hakkunde meɗen ɗum latto sababu jaren yesso no fewiri gotuma ko leydi Mali ɗon donguno kala jiyaɓe leydi ndi a jogui sugla jongola muɗum
muncinimɓe hoore nde jonde hokkidirde hakkillaji kolliti wiide worɓe hawrude ɗi yewtereji ngal binal latto darontoɓe fa deƴƴer hewte ley Mali.
Yo tamani